ngibonile ngibonile ngomthando ngibonile hey mina ngifundile ngifundile ngothando uthanda kusudlala nona.